Biggie Money.
Switch.
Money.
It's the kids, baby.
My paparazzi simu zenu sipoke. Hakuna jipya nisho mwaga moje. Memisi kipi kwangu vinge vipote. Gigi msando ngumi kwa mjumbe chelewi. Instagram yake kiki nazo pia zake. Waliomu awavumi masponsa nao pia wake. Mindo kombe mno shindana kwenye ligi. Nite mama Myra aka Gigi.
Nyaka mugu hamtoweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upiki ndere mikwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape kiki wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo. Wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo.
Gigi ni kiki.
Na wasumbua mtani. Wanataka pima mizani. Uzito wa mambo kichwani. Washapotea kwa ramani. Dio kifoni na dala. Ila waulize tukenda kulala. Na miliki mchezo utawala. Bifu na mimi utaoneka na fara.
Ni wawe, ngejisha uwe. Bana na peta wakijikweza nikisanuwe. Miaka buku hamtoweza hili rumba. Najamini nina nyota ya mavumba. Hata upiki ndere mikwangu tadunda.
Sishi nani na watoto walo chunda.
Wape kiki wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo. Wape watetemeshe kidogo. Wape kiki wachangamshe ubongo.
Gigi ni kiki.
It's the kids, baby.